da chati sedda der yimre ne Bashiru Abubakar Yusbi wi'etende lirabu arabin kore walde wi ama yo lafzu ba otirdo to wallinde hebanden alata apamdo kalma wi ama tati gebe sendita anduɗo ɗe fuu mandata yejjita aran woni ismu inɗe fuu ton hoɗi nden kadi fiilu kuuɗe fuu ton hoɗi tatabre bo harfun kayre won harfeere warande to ma'ana huunde fuu heftire ismu yo andirama be kuje tati andude manda tawi oyi a ejjiti masdene lesbe janɗe nan ɗum faamu tatabre bonade ki alifi elamu harfeje de afba foɗo to masɗe les nande afama ɗaɓɓuɗe dow e les fuɗɗiro elle hiyamin nden ila tokkitiren an limtu fi be ala rubba e banden kefu limtel laamu ko ɓesdi dowɗon hunirki ya rahimu harfeje hunirteɗe e inɗe ɗe allah waawu e baanden taa misaalu wallah.